Ata Maria, I am going to sing a song called Facaria Mai. Facaria Mai, tori pekakio, tia homa. Raro to ite po, hei kona o, titiro atu ai, ora mate, hei o koe no. Facaria mai tori pekakio, tia homai raroto I te pō. Hei kona titiro tua, ora mate, hei o koe noho ai. Show your cross to me, let it shine there in the darkness, to there I will be looking in life and death. Let me rest in thee.